Jande jeedidi. Noy hakkinatir nder duniyaru. Assalamu alaikum higirabe kettinibe. Midon channa on nder inde lamdo Jomirawo jom jam. Gidde neddo fu fama tokka lawol dartinaku gol o darni. Jomum heba jam gongajo to makko fa abada. Midon beltina ko min bayo wartude handen gam yottinde yewtere meden do lawol dartinaku. Nder yewtereji men ɗiɗi bittiɗi ɗin en jangi no Allah tagiri tagaɓe ɗiɗo aramɓe. Dow ɗum dewtere senine wi'i, Allah tagi himɓe nder nandi mum, nder nandi makko o tagiɓe gorko e debbo o tagiɓe. Allah watti nder gorko e debbo hakkillo andude Allah e ɓerde hiɗude Allah. Allah halfiniɓe muyɗe ɗe ngala tilsinore faa ɓe mbawa suɓade tokkude Allah nasalademo. En gi'i du Allah tagi kogol Eden indirtengol aljanna nder duniyaru. O watti neɗɗo mo o tagi on nder maggol gam moƴƴere makko. Allah hokki neɗɗo arano Adamu e dekiko Hawwa ko ɓen kaaja gam wuride nder jam e nder welwelo fu. Allah no hiɗi himɓe andamo, giɗamo, ndewamo fa abada. En gi'i du ko Allah nder muyɗe mum si ake neɗɗo mo o tagi. Allah singi lekki andal ko woɗi e ko boni caka kogol. Gaɗa mum Allah Jomirawo hokki gorko on tilsinore nde o wi'i, aɗa wawi nyamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fuu, amma a nyamata ɓiɓɓe lekki andal ko woɗi e ko boni. Nyande nyamuɗa ɓiɓɓe makki tabitina ko a mayan. Ɗume waɗi ko Allah hokki Adamu tilsinore nde? Allah no hiɗi si'ade ɓernde Adamu. Neɗɗo mo Allah tagi waɗa e baasi baagoto, o wala hakke. Amma kanyum hollata ko neɗɗon no woodi hidde to Allah, naa se ni omo woodi jikku gasungu. Nden ne Allah si'ake mo gam faama noy hidde makko foti. Se ni Adamu saamaa e nder ci'aaki ki, o tokki Allah, o hollanno ko omo hiɗi Allah nder ɓernde makko. Ɗum no hollan ko o salake waɗude hakke, nden kam ci'aaki kin no sembiɗinammo. Handen en jottake nder suura tataɓo nder dewtere fuɗɗorde. Suura o no holla en no hakke naatiri nder duniyaaru. Seni en paami ko suura o jangini en, en paaman ko waɗi ɓernde ɓii Adama no oonyi no boni. En paaman du ko waɗi duniyaaru du no heewi torra e nawɗum. En gi'iino ko nder fuɗɗorde Adamu e Hawwa no gonno nder kogol Eden. Kangol woni aljanna nder duniyaru. Ton to ɓe gonno iɓe beltini sanne e to ɓe goduno hunde fuu ko weli ɓe. Amma ko ɓuri hunde fuu woni nder kogol Eden, Allah no wara no juroɓe nyande fuu se nange feewi faa o halda e maɓɓe. Allah no juroɓe gam heɓude kawtal mangal lobbal e maɓɓe. Amma dewtere haalani en ko goɗɗo duu no wonno nder kogol Eden. Oɗon andin moy non na? Ganyo Allah non, Iblisa. Wakkati Allah wonno no taga duniyaru e ko woni nder mum fuu, Iblisa no darano. Wakkati Allah wonno no hokka tilsinore dow lekki andal ko woɗi e ko boni, Iblisa no hettini. Emo dara, emo hettino, amma du, omo siriyo faa o bonna golle lobbe ɗe Allah tagi ɗe. Iblisa no siriyo eytude neɗɗo mo Allah tagi heɓa neɗɗo o murta he Allah. Waɗa hakke, o seeda he Allah, o majja. Amma Allah kay no andi ko Iblisa woduno anniya waɗude amma Adamu e Hawwa anda fuy dow mum. Nyande gom, wakkati Adamu e Hawwa gonno hadde lekki kaɗaaki kin, Iblisa wari nder nandi mboddi, fuɗɗi haaldude he maɓɓe. Dewtere wi'i, nder birndi ladde ndi Allah Jomirawo taguno fuu, mboddi ɓuri ƴoyre. Ndi ƴami debbo on, gonga non, ko Allah wi'i on to on nyamu he ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fuu. En daro ɗo seɗɗa, ɗume waɗi ko Iblisa wari nder nandi mboddi? Dewtere no noto en no wi'a, nder birdi ladde ndi Allah Jomirawo taguno fuu, mboddi ɓuri ƴoyre. Iblisa woni ci'otoɗo, denne o wari hano neɗɗo mo hakkillo. Iblisa warayi to Adamu e Hawwa hano ginnol mangol bi'owol, jamu wanda hemon Adamu e Hawwa min woni ginnol ganyo Allah mi wari hande fami eita on murto he Allah jom burndam fa kalkon fa abada Iblisa wadai hanonon noy o wangiri he mabbe der bandu tagadi bodundi yoyundi o subake ye itade be har hunduko boddi gam der wakati on fadde hakke natude der duniyaru boddi buri bisaji ladde fu yoyre Iblisa no worri ni kaden o mo joji sanne o wawti hollude ko o hidi faminde himbe der nandi lobbo gam mum wadi ko dewtere wi'i Iblisa e hore mum wayliti hanu malaika jayngol gam mum wadi ko Allah andini en der hala mum wi'i kakkile he annabibe fewrebe warobe to modon der nandi bali amma der guri mabbe be chuli dafadi Iblisa jambotodo non dum jaati wadi ko warto Adamu e Hawwa der bandum boddi di coyre gam majum du wadi o subi haldude he Hawwa hana he Adamu kanko e hore makko gam o mila kono buri hoyandemo o eta Hawwa burde Adamu Iblisa no andi ko Allah hokki tilsinore do ledde didi den fadde makko tagude Hawwa amma Hawwa fami tilsinore de gam Adamu halanimo Iblisa njoji sanne o mo andi ko o hidi wadude Iblisa mili ko seni o wawi etude debbo on tawta Adamu no tokkammo kam du nyama bibbe lekki kin den kam be fu be murta helawul Allah du woni ko dewtere wi'i gonga non ko Allah wi'i on to on nyama he bibbe ledde kogol gol fu on nani ko Iblisa wi'i ha wana Iblisa wi'i hala gonga non ko Allah wi'i on to on nyama he bibbe ledde kogol gol fu on pami ko Iblisa hidi wadude na e mo hidi wattude sikka der bernde Hawwa do hala Allah gongaha dum wadi o wi'i Allah halina gonga non Allah halina Iblisa no gollire wakati fu hanoni illa arande fa handen o mo habda he Allah e hala gongaha mum gam o mo andi hala Allah no wodi bawde libude e tartinde fewre Iblisa no andi ko gonga no majjina fewre hanono jayngol majjinirta nyimbre ni jonin en kettino ko hoddi der yewtere hakkunde debbo on e Iblisa dewtere wi debbo on jaabindi miden baawi nyamude bibbe ledde kogol gol amma har ko darta bibbe lekki gonki caka kogol gol Allah wi'i to min nyamu bibbe ben to min memu be gam to min mayu den boddi din wi'imo o mayata sam amma Allah no andi so on nyamibe gite mom no pirtoto on latto hano Allah on andon ko wodi e ko boni ko haydini ni dume Allah wi'i no hewtoto Adamu e Hawwa se be nyami he lekki kadaaki kin o wi'i on maya dume Iblisa wi'i o wi'i on mayata den ne Iblisa haadaay he wattude sikka tan der hala Allah amma o habdi he makka du o yeddika moy wodi gonga Allah na Iblisa sikka wala he notaki jamul gol dewtere wi'i ko Allah woni gonga denne o fenata amma Iblisa kai gonga gollinta dum gonga wala he makko se o feni jikku makko non sabbu o paneo non o abba fewre eden kandi miccitade ko Iblisa hana penowo tan o jamboto do du non o mo yoji o mo hawrondiran ko hana gonga e gonga eden pama dum der ko o wi'i Hawwa e Adamu nyalane nyamoton he lekki kadaaki kin gite mon no pirtoto o latoto hano Allah on andan ko wodi e ko boni Iblisa wi'i o latoto hano Allah dum kay fewre non gam gado hakke nandata he Allah amma no nande he Iblisa amma ko Iblisa wi'i on andan ko wodi e ko boni o hali gonga gam gada Adamu e Hawwa ngadi hakke be andi ko boni amma ni Iblisa halanaybe bononda mo andal ngal waddanta be der burnam mabbe Allah wi seni on nyami he lekki kin on maya amma Iblisa wi seni on nyami e lekki kin on mayata Iblisa penowo non gam mum wadi ko Alla wi'i. On mayan Iblisa yeddi wi'i on mayata sam. Denne wakkati wari mo Adamu e Hawwa cuboto hakkunde hala Alla e hala Iblisa. Ibe ngodi cubaki hakkunde gonga Alla na fewre Iblisa. Be tokka jomirawo jayngol na laamido nyimre. Be gondina hala Alla na hala Iblisa. En jara jande men yeso fa pamen cubaki kibe ngadi. Dewtere wi'i debbo on hi'i ko bibbe makki no beli nyamde no begini no kokka hakkilo du o tebiki o nyami den o liñu goriko on du nyami haynde wadi neddo mo Alla tagi den nandi mum fa wawa andu demo hidu demo tokkamo fa abada dum neddo wadi o hidi Alla fa o tokki tilsinore makko na a o subake murtude e Alla mo yidde on o tokka Iblisa ganyo Alla on nyalande bonde non maamiraabe men Adamu e Hawa murti e Alla joomirawo har nyaamude e lekki ki o hadi be kin hanano fulbe kaalirta ni na walla daabowa haadata e nangudo katan hanon du hala Alla wi har neddo goto hakke natir duniyaru har hakke mayde natir du denne mayde den no dobi Adamu fu gam neddo fu no jom hakke non dum weli den dum metti den gonga labdo non bala ngang rimata mborta min onon e himbe fu en dimama der hakke gada mum eden kandi mayde gam en uwi he Adamu murtudo he tilsinore Alla kanko woni mami en fu eden nande e makko hakkunde men moy wawi ude ko abada murtay he tilsinore Alla baagoto denne to moyndo nden muño men gondo der men murtinowo en he tilsinore Alla he Adamu na walla daabowa haadata he nangudo katan hano na walla bonka daabowa hakke gondo der Adamu raabi en fu amma der dum fu eden godi ngokka gam dewter Alla wi'i du gam har hakke neddo goto kiita war do neddo fu hano non gam golla dartinaku gotal adilaku ko kongu burndam no waran eto himbe fu en bawata jangude dum hande amma der yewtere men warore en jewtan do lawul kisndam gol Alla darni der maggol jom en hakke no bawa wadede adaliibe yeso Alla bandirabe keddi yewtere men do lawul dartinaku ni handen der yewtere meden warore en beden jangude der sura o en gi'an ko waddi gadda ko Adamu e Hawwa jofi lawul dartinaku tokki lawul fewre seni odon godi yamde dow ko janguden hande bindanemen do lawul dartinaku sudu letriji go'o bolum jego joy nyame Niger Alla barkin on mi ledo dewtere annabi be biunde har neddo goto hakke natir duniyaru har hakke mayde natirindu denne mayde den no dobi Adama fu gam neddo fu no jom hakke non.